Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraaɓe heeɗiɓe jam waali moɗo, heɗe gone beete alalbaari 24 lewru juillet hitaande 2024 yamde jonayi, yettake Mourdia Kalumba e Gumbu e Gelle Anale Lamunaara Ousmane Niala Bulɗo. Kabaruji ɗo Gagny Kanté woni hen to ɓoggi jande to ndungu naati ley mali non dow gelle kewɗe ley leydi meɗen ndi woni ɗe ilam naati, ko waɗi bonandaji jawdi e ɓeydirto faamu ley kabaruji ɗi. Windugol dewtere no jam e deƴere heɓirte baali politique e fedde humunide golle muɗum jiidiɗi keñana dow kabaru muɗum. Saabe rafinde naagu o ko ɓuri cuuɗi lekkol ujunaji ɗiɗi woni udduɗi ɗe Mali e Burkina. Humaniɓe jande ɗe leydi ɗiɗi ana gondi hokkidirde hakkillaji hono keɓinirta ɗi tiiɗallaji jogla. Wiɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗa studio Tamani. Ndungu yo wattumo yolongoji gatta sanne ley Mali gendi gaaw kaña e bla bonandaji gaɗi bangal kake sini to gaaw to stade Kassi Keita tan woni ɗo ndiyam bonni. Bonanda o ana mawni to bla to ley région sa himɓe hewɓe joppi galleji muɓen saabe ndiyameji toɓoji ka noon e jettoji Allah yonki fuu heddaki hen fa ɓeydureɗen fam keɗɗen na mumin sende bo e Mamadou Sama Seku.
Cuuɗi kewɗi caami, gese boni laawi taƴi, yo ɗum woni kabaru bonanda kambu bla kaŋe gendi gonɗi bangal mun. Ko ɓuri millimétre ŋaaji temedere toɓɓi tonne altinere nde. Mawɓe jaañeeli ndi ana ngaɗa imadaraaji naɓɓude yimɓeele keɓɓe bonanda ndiyam e nokkuule cennuɗi. Yo ɗum holliti wiide Mamadou Samake, o maire commune bla, e wi makko sababu bonanda ndiyam ɗan yo rafi kake kertaɗi ɓoftugol tuniji le fosse ŋaji.
Abbarka Allah, ɗo gonɗen ɗo kay yonki fuf heddaki hen. Suudu fuf ɗum nama e leydi dow ɓinguel adama. Guila kiiɗe kañam ne gondi hinnade yimɓeele keɓa torraɓe. ONG ŋaji ɗum ne gondi faɓaɗe min e golle o. Fonce ji na ga en ka fonce ji muɗi goni ñakuɗi. Ndeno semben janɗam so yettika nokku e reggol muɗum tiiɗam.
Jamma ala warde altinere nogay e ɗiɗi lewru juillet hitaane 2024 ɗum toɓɓi sanne gawoton ɗum. Gilande fa joni ndiyam ana dari le stade Kassi Keita. Golloɓe protection civile immi keyade ton kaɓe mbaway huncande hoore golle maɓɓe. Yo ɗum kay holliti wiide lieutenant colonel Mamadou Keita, directeur protection civile gawo.
Ko protection civile matna kumpoko min immini ɗon e ɗon motopopoŋaji ɗiɗi e yimɓele yogaɓe yaade toon. Ka noon jamara nde mettama e kabar muɗum saabi ɓe holliti wiide min ɓooyi e 6h yottade 15h antoon wiide ɗum fonce ji ɗiɗon no kuyiɗi fof no cukki.
Hitaane fo kambu ana waɗa bonanda le leydi ndi e wi yimɓe kertaɓe jañili e wi maɓɓe darande homo fuu ana hen, ana hani kala homo fuu daro e darde mun.
Sakiraɓe ɗi kabaru ci andaɗo mbawi ɓuɗe dobbe ɓe ande ɗe ɗo hella amen Facebook kaña compte X. Jiide hakkunde inde ande en leydi ndi e fedde humaninde windugol dewdere dartugol jam e deƴere ana jukkini baali politique woni noddanoɗe talatare keñen. E wi hooreje fedde nde yiɗuma ɗatol lubbol dow windude nde dewdere mbawde latade sababu fa jam heɓe laali tangara hawri o boto anni ko heɓini ndu faccitango Mamadou Sama Seku e Oumar Waygallo.
Ousmane Issouf Mayga, hoorejo fedde nde miccitini nafaka retingol baali politique ɗe e oɗo golle hertanago kabaru sariyaji ɗi. Ɓe hokki taƴol wiide baale ɗe kettintaki fe sere e ley kabaru
muɗum.
Miɗen miila pelle politique ɗe mbawa yoppirede caggal yeeru ɗiɗo immadaraji, saabi nder darde mabɓe ana mawni sanne e gurda yimɓele ɓe. Yalla jamare nde fo ana fonde, ɗum waɗi so miɗen gonde yidude mabɓe. Darɗe mabɓe ana mawni ko nayiri bangal birki jamare nde. Darɗe mabɓe ana mawni sanne dow ko nayiri bangal lamor.
Heƴaɓe baale politique gonnoɓe toon holti wiide pelle leydi ndi fof no hani rentinede oɗo golle o.
Ko ɓuri pelle politique temedere gon le oɗo nokku. Miɗen gondi haalde dow jam e deƴere. Min miɗe miila haala jam e deƴere wawa haalede fewi so ɗen jogui ɗiɗo tiiɗallaji, saabi de le kaɗeri ndi fe goto wawa remde toon ñalawma hannden o. Pelle politique ɗe darɗe muɗe ana mawni sanne fewi hono laamu hani jottirade darɗe mabɓe ana mawni hen.
Talki feccama hakkunde heƴaɓe baali politique gonnoɓe toon fana muɗum yala ɓeydoro faamu dow windugol ɗiɗo sariyaji ɗi.
tuddi l'école ujinare e temen joy woni uddudi damude le mali burkina du e di buri ujinare batte rafinde nagu o kabar hokama talatare kenyen le batu hakunde himbe committee kumini do denagu le gullerde cvs children e humini be jande de lede didi ngal kawrital nen e wi humini be jande de lede didi ngal kawrital fanda mudun yo ndartude yafinde jande sukabe wambe le nokkuje wayde dejere wodi abubakarin ag muhammedin hawri o batu an ko hebinen do faccitango Umar Waygal e Mamadou Samaseku
wakande boto wadanonde be mimito hala no cuude ekol uddad leedi malikani leedi Burkina Faso kani uditirede kanko no dette Mamadou Kanté jokko lamido suudno no dette enseignement fondamental dum woni jandile li yire le nokko o wi madraja no gonte wadede do hen
nono dono le moyen de faire
en sorte dawran no jandiji di mbawata joktitede no dum tibiri fuf kama dum jati kedde andandu yaltin talkurdu kawonde nagule jandirde moodi e dati mudum yo jeego kala atol yo hunde hertande
s'adresse à une cible.
Lami ekolle leedi Burkina Faso ndi du don tawa kegaade mabbe no dirtedo bune polen holitiwde imma daraja no gondi e wadede do hen e be gonde ndartude ande do leedi Mali ndi
ngari le Mali yalla bin Pedro Famu do kulle kewde andon no jangirde fuddi latare nokkuji di déplacer en bisimite kan wodi dun non nokku do gube kaptoje ngarat suudade
suka wotna wonbe leedi ndi gonnobe le odo botudu kolitiwde keppicu ekol di uttaka fufotale nokkule do waydi denago woni mudun
Studio Tamani projet mo fondation Irondela do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji Irtel mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
timu golye hunde ko tawa illa al ajalla timobe yogabe ana nawtoro leedi yogadu dereji fa ngada mandeji na didi timude yo fa hollita ko waduno na ko warata wadde o golle tawado ana wodi illa arande himbe mali yogabe ana jukini nawtarade dun o dossier haramatu haydara wani ndu facitango mumin sendebu e Umar Waygal
ngodo sifa ewgol yo fina tawa kindo feso tawe yiriwere kewdi natili majunna dum iway kay no dum wurri yo dum holiti wiide duke ande fina tawa mari jenyari
la jomansi
timgal dum fuddi ko boyi min nani wiyama jibril kanyun jati jangini dum goto en elabe kabaruji ko min kebuno ko boyi do jangini o don nelado fa faminde kanyo hore mudu indimo wiimo kanko jibril non jati ha timgal ne darne mudan mawni sanne
chance universelle
miden sirakoro le wuddu janyelindi mi jidi e chekura traure lollirdo semana chekura yo dukke ande tinnowo o jangi dun heddi abiko gila dubi makko joyi hande e dubi makko chapande joyi e jenay o holiti wide o jangini ko buri sukabe temedoro e wi makko ngodo sifa ewgol wana ande tanon ka darande muna ana mauni sanne
che dala tesek ake mo
timno wawa lata nattudo se bete funde fini an hani timude fama ko wodi en ko mudun so tama sadaka jan wodi ite odo sadaka so tama sadaka kon e selbe mudun do halana joy en selbe wonbe li nokko o yelan kebana dum dabare
wakati joni sukabe hewbe koliti wide be ben jiddi dun tanyi be ben darta jangude dun dun yo dun holiti wide aluseni touré
le wonde jangude no timgal wadirte sarab am janginta kam min e rimda am fumi en gonti e jangude yo dun don gu le galle amen
qabuleni
hono dum worri e juude yimbe le janyeli soni yokabe koliti wide yo fina tawa nafowo wobbe kay koliti wide be kolata dun
nere kon soni do latruye
wobbe do holli ko timnobe kalto ko jati se mabbe an jiya sanne ko kalnima fuddo tawa immata ko min ka timgal mi hola kidum mi jabanay dum dum ila fuddi se wakati be taccan tan be ponda pene sa hakile be gadamirte en amaade jati min kay wala ko bomi haldi li hen se ila fuddi yotte akito ne timno sakko dan ko ti fim do
abu amad le ko non mo gotla
o do sifa e ugolo le leedi mali dum wana e ugolla mere mere nafa mawdo woni e majjuna le finatawa kanyi ande mawbe men e wi duke ande finatawa idum hakkune finatawa wajimen kanyi ande kertadi leedi malindi
sakirabe do kadde kabaruji de beta ko ka andon gal journal e magazine garo jikini do fodo ba hebude den do service kuna foni 37321 holtindo wiide dum mere mere non ka kana tawde don fandi fu budi noga tan ga credit e telephone modon kedde heda do e sede yotirede waran jikini de wassalam.
Sarabe babbirabe e inirabe odo bataki ono wodani
oron kani jogade hakkille martingol kumpa wargol aduna sukamodo sukamodo ana hani jogade talkuru jibinirdu
martinde kumpa jibbingol sukamodo yo huune mawne no yo golledu bingule dan kaku
martingol kumpa wargol aduna sukamodo yo hakke makko arande sabi irun uditanamo damu e kewde
soni suko wala talkuru jibbingol suko o jattake e le sharia leedi
talkuru jibinirdu ana hebe mere mere to merito
soni so sarabe martinay kumpa jibbingol suko mudu en ana hada suko o nadde lekkoy e wattuji garoji
so sarabe martinay kumpa wargol aduna suko o wawa hude hejoji cellal o hebata du mojjereji kewdi
ande wiide sarabe hebudo derewol jibbingol suko modo ana hebire e wattu lewru wotur
so o wattu welnima on jaa yeso sariya iru way bande wakatuji kewdi ittugol buudi du ana wawi tawede
martinde kumpa jibbinde suko mudum yo beydandemo laawi kewdi e ngurnam makko
bataaki direction national de l'état civil do golidal UNICEF
pabe dirdo jawdi agence italienne pour la coopération au développement.
Lei leydi meɗen no malindi neɗɗa ko ana woodi hedde rewɓe ka noon wattu yoga o neɗɗa ko ana timmirano timtimira mettal na du kirindiral ɗi tiɗallaji ana gaɗa hakkunde rewɓe saabe giɗiraku muɓɓen tugaki ko ɓuri hewde fuu dow ko hani e wi andiɓe kabaru neɗɗa ko faɓidirede no fam anni ko laali tangara heɓinen e dow nde yewtere dow faccitago Mamadou Sama Sy ko Oumar Waygalo.
Hewi ka holli tiwide giɗiraago hakkunde rewɓe ɗum ɓooyata neɗɗo fuu jiiɗo giɗiraago tekki fuu fati fe heppa yiyan oɗo giɗiraago sankitiki kanko nodditeɗo sokhna Koulibaly omo wondi e haalande min wakkande mo wonduno e dinɗiraaɓe makko eɓe gonnon le galle gooto
kitaya amisorone
heɓino hono ka ɗo tiɗalla kita mi wondi noon e yimɓele hewɓe e le luance refa kawrallal no muɗum noon sanne hakkunde min e rewɓe ɓe kabar muɗum yottuke nokku fa min kay mi eggi iwde toon
haalen kollirta wiide no giɗiraago hakkunde rewɓe soɓe joddi tan nde ɓe certi fuu atan giɗiraago wala toon ko ɓuri hewde fuu so ɗum tekki seeɗa atan on gooto ɓuri goɗɗom yoga rewɓe ɓe kollitiwide so ni ɓe cala e ɓurdirde du daña laati ɗo haaside hakkunde maɓɓe ɗum watta so wakkati fo ɓe kaɓa
ana woodi rewɓe ɓe cuɗɗodita fay hunde ka yiyan ɗo neɗɗon no giƴiraako maɓɓe ɗum watta saabi rafi hoolare rewɓe ɓe nakkirodira ɗum tanno so ni keɓal waɗo maɓɓe ngalda hakkunde maɓɓe ɗan bonnude
nde ko ƴaɓɓino min e rewɓeleɓe miɗen gonduno min fuudu miɗen belti e giɗiraago amen noon kanko nodditeɗo Oumou Guindo oɗo debmoɗo nayo jo hollitiri wiide wille on ɗo wattu tawa rewɓele ɓe jiɗdiram torro fuudu yaltata ley hen
tawi kama wiide ele gurdam ñande foof banggal gondal ngal tiɗalla ya e muɗum sanne yo ɓuuri foof to rewɓe ko ɓuuri hewɗo ɗum yo saabi eɓe pondodira kulle kewɗe ɓuuri foof keɓal bawɗe keɓal eko nande muɗum
nde rewɓe cala yiɗdirde sanne fuu so juutitiɗa laji matete le hen noon kanko fodi tanjo gura jangguinowo jande dow dowro hollitiri wiide
nden ele kiroɗuji amen ɗi minen en gaddata foof ka joni kulle ɗe mbaltigue rewɓe gutti marde muñal yimɓe reɓe ɓe gondi ka aɗa hani paman wiide so moƴƴi ma so booni kabar muɗum dow ene rewɓe yowi
oɗo annaɗo kabar neɗɗa ko wiɓeɗo rewɓele koɓe kanno yiɗdirde ka tan wakkati foof hunde ko fota fe ini waddidirtaɓe
saabi gondal maɓɓe wona tan ko yiyete ko kulle kewɗe naɓɓili e kabaru muɗum ndenno ɗum saftata laatoti allaji kewɗi ɗum ɗo jaati no debbo tagira
kanko docteur Faysal Dawda Touré gollo suud dogotorol to gawoto o yi wakkatiji so ido basi immi ka kondrogo belbe wobbe anton ido wawa do kutteji fewde cellal mudum en
ta kom je complexe
wa ngul edan tidude ni yottoto nokku jomun goda mijoji kewdi o tawrata mette e boy jonki tan hayfa hore makko satu fuf hon dun e bandun en tan dun nodata do jom
beaucoup de choses
tay kiti tobe collectif so ni robelbe cellay habude wakkatiji attan battindirbe jati an bay yottindirade